emikolo gituba kalakala ndi agikubye empeta nange liripazo ngenda kuba empeta it's expendable
isanyo mukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mame sanyuli omukyala okunyweza omukyala era emirembe gyabakyala empeta bwotagimusaweta
emikolo gitubye mpulira nakatuyo kanumbye zeno wange njagala tubegombye batulabe nga bwe twawombye ekitibwa nfunye anti nkuzwe empeta nkubye tulidde emmere abaana abatuze bakuŋŋanye tusanyuke busanyusi teri kiganye tugenda nakuzaala baana nakati tuli banna bansasaana kubye empeta nalina kulaganya na buli kyosaba nja kuleeta essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mame essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimuwaweta abirawo omwagalwa w'abangi omulungi wange nva nnungi bwe nkulabako mpulira bulungi nina gy'oli amawulire amalungi ndimu nteekateeka za kwanjula ndimu nteekateeka za kugata ndimu nteekateeka za kwawula nkuteekeko akaweta nkugye mu nsega amannya nkuyita mangi nantebe tebalwa kukuntwalako kansala kankukuba empeta maama bulamu yadde kalakala nga awakanamu
essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta 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 omukuba empeta
mame essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala